Aya smangene siyalion.
Lamazwa ko awasho ngihamba kasazwela my dad. Lesithombe sakho ukala ngikushiya ngisasibona my dad. Isandla sakho ngithinta uvalelisa mina ngisasifila my dad. Lesithombe sakho ukala ngikushiya ngisasibona my dad. Elo abalele kaya dale wabuya mawe Elo abalele kaya dale wabuya mawe Elo abalele kaya dale wabuya mawe Elo abalele kaya dale wabuya mawe
When we are hamba, baby, ungishiyang in yet, endlini yakini. Oh, sando sami, oh, oh. When we are hamba, baby, ungishiyang in yet, endlini yakini. Ungishiyang in yet, endlini yakini. Yeah, 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 yeah.
Isandla sakho ngithinta uvalelisa mina ngisasifila my darling. Lesithombe sakho ukala ngikushiya ngisasibona my darling.
Wena wathi kimi
cela ubhalele kaya darling wabuya mawe. Cela ubhalele kaya darling wabuya mawe. Cela ubhalele kaya darling wabuya mawe. Wabuya mae
Kumbula my love Wamba Kumbula my love
Talu wabalele kaya Tali Wabuya mae
Weskati shesha Uso leli nzungu Iyo mamutali Saba wila ena Weskati shesha Uso leli
Wabuya mae.